munanga mpuliriza ekiwadde ekifo kimutima Allah أكبر في أسمائه أكبر في صفاته أكبر في ذاته الله يكنيني منيني الله عز وجل أساني أقول ميري مبفوا يفي أكسين جيبي توندي أكسين جيبي انتبه النا غامزيما بوبوت نود ولابا غاتي ebitonde byetwagulumiza mu bifuba byaffe okusinga omulezi waffe kyo si kituufu bwekuba kwagala tulina kwagala Allah n'omubaka we okusinga ebintu byonna kigambo ekyo kikulu bwomala omutegeera Allah wallahi ogenda kumugulumiza mu ngeri zino wammanga ogenda kumwagala okusinga byonna okwawukanako ku bitonde okwawukanako ku balaguzi Allah batunyumiza akaba atugamba wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah abantu bafuule ebyo ebyawongo ngaate babisinza mu bukyamu ne batuuka n'okubyagala nga bwe baagala Allah naye ate wulira Allah bwe yayogera kubakkiriza fenna tusaba Allah atuteeke mu bo wulira abakkiriza Allah bwabawaana agamba walladhina amanu ate abakkiriza ashaddu hubban lillah basinga kwagala Allah waabwe basinga kwagala oyo eyabatonda bamugulumiza okusinga byonna amakulu tegakoma kutegeera nti Allah munene jasyawo nedda n'okwagala olina kusinga kwagala Allah n'omubaka we okusinga ebintu byonna bwekuba kutya nga labudda an yakuna akhwafu fi qalbika min kulli shei wallahi ayina okuba nga gwosinga okutya okusinga byonna wa arja min kulli shei nga gwosinga okuteekamu essuubi okusinga ebintu byonna wallahi nga omulinamu essuubi okusinga n'ezo sente z'olina mu nsawo yo kubanga abantu bagambe watali sente kigambo kifu butewali bulamu bameka abazirina nga bali wansi wa ttaka bameka abazirina nga te Allah tabawadde ebibasuubira mbu basobola obituukako bali batuuka n'okugamba mbu wali sente buli kimu osobola okyetuusaako bameka abazirina nga balwana okufuna omwana nga tebamuyina si bangi wallah bayitirivu kati ebyo byetulowooza mbu byebinene si byebinene wallahi omunene ye Allah nabbi sallallahu alaihi wasallam yakwata omwana omuto Ibn Abbas namugamba wange mwana gwe nkulamira ebigambo bino inni uallimuka kalimat nkulamira biki ebigambo bino ihfazillaha yahfazuk kuuma ensalo za Allah bwonaamutegeera Allah ojja kutya okubeera nga toyagala akulabe waatasaanye kulaba kubanga okimanyi nti wonna woonaaba ajja kuba akulaba kati nabbi sallallahu alaihi wasallam alamira omwana oyo naamugamba ihfazillaha yahfazuk احفظ الله تجده تجاهك بناكم من سلوزا الله كنا مسانغا وما سوغو الله اكبر وجاكوبيرا مبانو ابو ابا متيا الله نافوكو كوليدا كوابوي agamba kuntu samaahu alladhi yasma'u bi, ngomuntu bobera otidde Allah bobera ngo tekyagala kuwulira haram. Wabasarahu alladhi yubsiru bi, afuka okulaba kwe nga tekyagala kulaba kuki ku haram. Nanti omutima gwajjula okwagala Allah, gwajjulamu Allah, gwajjulamu okugulumiza Allah. Warijilahu alladhi yamshi biha, ngobera wesiimye batuuka ekiseera ne babeeranga byebigere byabwe bye batambuza nga tebaagala kugenda mu haramu, genda mu nyegenyege, genda mu bidongo, genda mu bidaati, mu mawuledi, genda mu birala byonna buli kiyitibwa nti kinyiiza Allah. Allahu akbar, abeera obulamu bwe bwonna oyo gwe njogerako bubwa obulamu bwe nga bwa Allah. Allahu akbar. Waliwo kirowoozezzaako nti obulamu bwaffe bulina kuba bwa Allah. Allah atugamba kul Muhammad, agamba Muhammadi naye ng'agamba naffe kul inna salati Muhammad, bagambe sala yange ng'osaala essala ng'onoonya Allah kusiima, awo wenyimirirawo ngowaayo ebiseera ogiyige eyo yennyini osobole okusaala essala eyo Allah gyayagala. Kubanga bangi basaala ng'ate tebalina kyebagenda kufuna mu maaso ga Allah okuggyako okufuna obukoowu, nga yajja bambi n'amala ebiseera bye n'asaala emyaka gyonna inaatuuka mu maaso ga Allah asaba essala nga talina. Ya subhanallah, nga bangi baakola emirimu bambi bali muzibidaati zaabwe ne bateekamu sente ne baiwaayo obukadde n'obukadde. Allahu akbar, nga balowooza yuhsinuuna sunaa, balowooza balongoosa naye nga tebiri kunjigiriza n'enkola ey'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla agenda kubibaddiza. Wallahi Allah teyalitumye babaka, yatuma ababaka batuyigirize eddiini eno tusobole okutuuka mu maaso ga Allah n'eddiini Allah gyayagala, si ddiini gwe gyokedde nkya n'olowooza n'oloota. Aa, kyova olabanga ne nabbi okubaako Allah azza wa jalla kyeyamugamba okutuusa gyali, we yali amuwa meseji yasooka muteekateeka, yasooka muyigiriza, musukumira malayika n'emuyigiriza eddiini gyalina okukola. Musukumira malayika, Jibriili n'amugamba iqra, nagamba ma ana biqari, n'amugamba qra, n'amugamba nsome ki, n'amunyiga pakaro yamugamba iqra bismi rabbika alladhi khalaq, n'amuyigiriza kyalina okukola ki, okumanya. Kale nno butyeno eddiini, eddiini bangi basaala nga tebagenda kufuna mu mbagambye okugyako okumenyeka. Wallahi kisoboka, kisoboka. Gwe natuwuliriza, gwe natulaba, awo waali badde ku bunkenke ebirala nga tugiwadde ebiseera, ng'edduniya tugiwadde ebiseera okugitegeera n'omanya mbu sente weekola kino ojja kufuna bw'oti ganga buli bizinesi n'obeera ng'oli kafulumuyo n'eddiini ya Allah eyagenda okuyamba nga oyingidde mu kabuli, nga wallahi innaha la haq, byamazima fenna tugenda kubeera oyo omusajja, tugenda kubeera omukyalo oyo nga oli mu maaso nga bakusaalira, ng'oli mu maaso nga bakutwala mu maaso ga Allah. Kale nno fuba okuyiga eddiini yo, eddiini Allah gyayagala yeeyo Allah eriko okuyigiriza kw'omubaka nabbi sallallahu alaihi wasallam. Zijukira omu sahaba owekitiibwa Hudhaifa bin Yaman olw'obukulu bw'ensonga eyo, yasanga omusajja ng'asaala, yamulaba asaala nga ensaala gy'asaala nabbi si gye yayigiriza, ng'esswala tatebenkera ku maviiviige. Kale sahaba yamulaba jasiti ekyo kyokka, nga takola ki, nga tatebenkera ku ki, ku maviivi. Bwe ky'oyinza okunyooma nakyo, nabagamba yamulaba nga tanjebenkera kumaki kumavivige. Sahaba namugamba mumpe mata tusalli, esala gyosala eyo ogisalidde ebbanga ki? Namugamba mundu 40 sana, maze emyaka 20 ameka ana, egyo giba mitono. Allahu akbar, Allahu akbar. Yamuddamu ekigambo ekinakuwaza, ekyo nno tukirangirira ebbanga lyonna. Oyo yenna anaakola ebitali ku ddiini nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yayigiriza, ali mukumala biseera, ali ku bibye. Kugamba bal ate bw'anaakola ekyenyume kyekyo agenda kufunamu, naakola zibbidaati wallahi agenda kufunamu obubi bunene mu maaso ga Allah, gwe muliro. Bino nabbi yabyogera, agenda kufuna muliro. Muganda wange nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba, Hudhayfa agamba omusajja omaze emyaka 40 law mutta ala hadha, yamugamba ma sallaita abada, wallahi nkugamba omaze emyaka 40 ng'osaala, nkubuulira amazima tosaalangako. Subhanallah, emyaka 40 alimukola ki? Asaala. Bwe tulabanga tuba twetaaga okuwaayo ebiseera, tubeere nga tuwaayo ebiseera tuyige eddiini yaffe, tusobole okukola eddiini eyo Allah gyagenda okukkiriza. Kyenkugambye mu aya Allah azza wajalla gyagambye Muhammad, kul inna salati, esala gy'osaala eriko enjigiriza y'omubaka. Kategedde eddiini gy'okola yeeyo Allah gyayagala, awo olina okuyimirira n'obeera mugezi. Oyinza okumenyeka ng'oyo gw'owulidde nga mu maaso ga Allah toyinaayo, bal oyinza okuvaayo ng'olina ate biki kibooko, olina bibonerezo. Kale Allah mugamba kul inna salati, essala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, essala yange wanusuki, ng'ogisaalira Allah, ng'olina kusaala akalombolombo akasooka okategedde kwekola okusaala essala eyo Allah azza wa jalla gyeyakola ki, gyeyalagira ng'agiyita ku lulimi lw'ekitiibwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ng'ogisaala nga nabbi bwe yagisaala, kubanga era egisaaliramu. N'agamba sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mulaba nsaala. Mukakasa si bangi betuludde nabo nga wallahi ebirala byonna bikuguse, awangadde emyaka egyo gyonna ne bamuleetera essimu, bagimuleetedde kuva Bulaaya, najja na tagikwatangako yakuseereza buseereza, n'afaayo n'agiyiga si bwe guli. Alina obudde obusomezi WhatsApp kati tuta ebyali tabimanyi, obwo obudde abulina, naye nga bwomubu era asobola okusoma amawulire gonna ag'ensi, naye nga talinayo budde busomaka kitabo ekitono, just ekitaweza na mpapula abiri, nga just kitabo kitono nga kyogera ku sala, kyogamba Allah agenda tuleka tubeere bwe tutyo? Ii wallahi tekigenda kusoboka. Nga oli olina ebiseera bya biri, nga ebiseera bya bino ebikulu tobirina. Allahu akbar. Akakwakuliza akasooka kwe kukola eddiini nga Allah azza wa jalla bwe yagiragira, akakukulizaako okubiri nga nti ng'ogoberera omubaka nabbi sallallahu alayhi wa sallam, akakukulizaako okubiri ng'ogikola ng'onoonya Allah kusiima, kategerekese ng'onoonya Allah akole ki, akusiime. Kati kitegeeza mbwe sala tulina okusaala essala eyo nga tugisaalira Allah ate nga tugoberera omubaka nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan Allah naagena maaso naagamba kul inna salati wa nusuki, okusala n'okusala okimanyi nayo ibada, obadde okimanyi ibada. Nga tosalira nyungu, tosalira bya wongo kusalira nyumba, tosalira abashiri ku bibakola, ibada nene okusala. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza n'engeri gye tulina okusalamu, awo nga nkyayimiriddewo abantu bannaye twalirwanye ne tuyiga eddiini yaffe ey'obusiraamu. Olwaki? Kubanga muzimu mubimu ebirage obulungi bw'eddiini ey'obusiraamu, mahasinil islam, ebiraga obulungi bw'eddiini y'obusiraamu, kwekubeera nga eddiini y'obusiraamu bwobozaawo n'ofumiitiriza yeddiini etalina kyeyalekayo. Yasomesa buli kintu kyonna, wallahi neesomesa n'engeri gye omusiraamu gy'asalamu ekisolo, engeri omuddu omusiraamu gy'alina okusalamu eki, yeddiini eyasaasira ekisolo nga kisalibwa. Singa bano abakikubisa amasannyalazi nekiddawo nekikaaba obulumi, fe eddiini y'obusiraamu abantu baali gyagadde, eddiini eyatulaga n'engeri, era twebaza Allahu akbar, tusaba Allah ayongere obulungi mu ggwanga lyaffe. Allahu akbar. Mubimu abantu begatta n'abatali basiraamu ne bagamba abasiraamu be balina okusala, sibeguli n'abatali basiraamu bwakwata ku nnyama ye atali musiraamu agenda agisale, agamba nze sigenda kulya nkaafu. Barakallahu fiikum. Ye kennyini agamba muprotestanti munne, mulokole munne, musevenisidde munne, tojja kusala nsolo yange, ninda nene mmala okunoonya budala aggyeko omutwe. Allahu akbar. Temukyeyagaliramu, temulaba nti obusiraamu bulungi? Bakimanyi kubanga bonna batondebwa ku bubumbwa obw'obusiraamu, naye balina ababajja ku mulamu ogwo bakadde baabwe. Nabbi yagamba kullu mauludin yuladu ala alfitra, buli mwana azaalibwa musiraamu, azaalibwa muki? Musiraamu. Fitra wano ekitegeeza obubumbwa obw'obusiraamu, kubanga buli mwana azaalibwa agamba Katonda ali atya? Omu. Diini ki esinza Katonda omu etali ya busiraamu? Tewali diini ya busiraamu yokka yesinza Katonda omu. Kati abantu bonna bazaalibwa basiraamu, baki lwaki ati omwana ava mu busiraamu n'asinza omuliro n'abeeramu abo abasinza Yesu? Fa abawaahu yuhawidaani au yunassiraani au yumajjisaani, bakadde be bamujja ku mulamwa ogwo Allah gwe yamutonderako. Kubanga abantu ffenna twakola endagaano nga tukyali kumugo, Allah azza wa jalla agamba atunyumiza nga tukyali mu nsi y'emyoyo, Allah yakola naffe endagaano n'atugamba alastu birabbikum, sinze mulezi wammwe. Ffenna twaddamu, n'abo boolaba bapeetero bonna baddamu ne bagamba mbugwe Katonda waffe. Temujja yagamba antakulu yauma alqiyama, temujja ku lunaku lw'enkuma eryo mwabaava ku mulamu ogwo nemugamba munnaye temwejjusa. Kati endagaano Allah gyeyakolagana wakati waffe nayo yeyokubeera nga tuli basiraamu. Kyobaolabanga omwana omuto atalina yunivasite gye yagenzeemu, bw'omubuuza ani yatonda eggulu, agamba ani aliku obwo obutonde. Nabo bennyini bwebabuuza ani yakutonda, agamba Katonda, tagamba bakatonda. Kiraga baddayo ku buki? Ku bubumbwa. Kati nabo ni wano mukusala, Allah atugambye wanusuki, ne mukusala tulina kusala nga tusalira Allah. Obusiraamu bwebasomesa okusala. Eddiini y'obusiraamu abantu baali gisomye, wallahi ne bagitegeera obulungi obugirimu. Yeddiini eyasaasi kwegamba, yeddiini eyalumirirwa. Omuzadde wadde si musiraamu, kategerekese, yeddiini yokka eyalumirirwa. Omuzadde wadde si muki, naye bo basobola okulumirirwa b'osiramuka, basobola okulumirirwa omuzadde? La, eddiini yaffe yalumirirwa omuzadde nga lwadde si musiraamu. Etya yamulumirirwa negamba omuyisanga bulungi, siwe guli wa injahadaaka ala okujjako wano webayingira mwene mugundi webaagala okuyingira mu lukomera lwa Allah, wa injahadaaka ala an tushirika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, webakulwanyisa okubeera nga okole ki ongatteko, awo tubagondera. Naye wasaahibuhuma fi dduniya macrufa, mu byensi bayise bulungi. Eddiini y'obusiraamu yagamba tuyise abazadde lwadde sibaki, si basiraamu. Ddiini y'obusiraamu yafaayo nnyo, wallahi abantu baalitegedde obulungi bwayo. kale no baganda bange Allah atugambye wanusuki nokusala bangi basalira ngati babudala ba Fatuma basalira ennyumba basalira emmotoka basalira rubale basalira ebirala wallahi Allah yakitegeera mbu eyo ibada nene tekolebwa okujjako ekolebwa Allah yekka wanusuki wetuba tusala tusalirani chenja kade mu ayeyo yagamba wa mahyaya nobulamu bwaffe obulamu bwo olwanyi okubufuula obwa Allah wa mahyaya nobulamu bwaffe tubufuule nga bwani bwa Allah kifa ala hadha alkalima imiya kweche kigambo daiman wa dauma ebbanga lyonna pane obulamu bwange bwa Allah wano Allah wayagala okundaba kategere kisibaganda bange wa mahyaya wa mamati nokufaako kubere kwani kwa Allah Allah tukokutwala ngoli mwabo abasanyufu kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza Allah azza wa jalla tugamba atunyumiza abaddu abemiteeka ebiri abaletebwa amawulire agemiteeka ebiri abamu ne basanyuka abamu ne banakuwala biro oyo anasanyuka ng'obudde bw'okuva mu nsi muno nga weteekerateekera olunaku olwo tewali kadde kalala okujjako kano okuyiga eddiini yo ogiteeke mu nkola okyayina ka chance nkyayina ka chance tubeere nga tukola ki nga tulongoosa kategerekese bamaama naam omulamu gwaffe olwaleero tumusaba Allah azza wa jalla sukusasira n'emirembe kuweesibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baganda bange omulamu gwaffe ogwaleero gugenda kutambulira kukwagala ng'oyagala kulwa Allah kategerekese okwagala ng'oyagala kulwani mubadde mukimanyi nti eyo ibada nene era tusaanye tugimanye era muzimu mu ibada omuddu zaalina okwegamba mpaji si ibada kyokka bali tusinza Allah nga tuyita mu mpaji esatu ibada zonna ze tukola tuzikola naye mulimu empaji ezo esatu omukkiriza z'olina okumanya osaala olina okusaala nga olina mu kusaalako olinamu zina empaji emmeka esooka oba obukwakuliza obusatu akasooka olina okusinza Allah hubbanlah ng'omwagala ng'okwegamba ng'ojjudde okuwagala okujjudde ate eyo na mpaji abamanyi bagiteekana mu mpaji z'okusinza Allah ghayatu hubbihi okwagala okuli waggulu w'okwagala ebintu byonna eswala gy'osaala nga totuusa mukolo okusaddaaka kw'osaddaaka nga tokutuusa mukolo okusiiba kw'osiiba nga totuusa mukolo okulongoosa wakati wo ne muganda wo nga totuusa mukolo nga onoonyaamu Allah kola ki kusiima bal ng'okikola gwe kennyini ng'okirina mu luzungu mukiyita mutya nga ng'okikoze ki ng'okyagala Allah azza wa jalla olina okusinza Allah ng'omwagala okwagala okujjudde okusinga okwagala kw'ebitonde byonna kategerekese eyo ibada Allah azza wa jalla no naye yeetenda nayo singa bano ababula baliwo ababula waliwo obubondo bw'abantu ababula abajja Allah abamujjako Allah ebitendo bye era bwatandise okulabika wano ewaffe bwatandise okukola ki okulabika waliwo obuvubuka bwatandise okukasuka obusagwa obutwa banne mu bwewale busuufi bukasuka buka sukirira abali ku manhaji ya salaf amanhaji ya balongo fabatu kulembera anti bagoberera Qur'ani ne sunna kuntegera yabo abalunji abatu kulembera kati bobu bakasukirira mbo abo munnae ba wahabi tembawulira baba kasukirira ne baba gamba abo ba wahabi Imam Abdul Habu otuddayo ne tumutunuulira bikibe ya musango kigwe yakola kwe kusomesa abantu baawule Allah mu bitabo bye talina kye yaleeta okujjako abantu baawulaani Allah kati wabeera obukodyo bwabwe obwabasuufi abo obwana obwo buvudde abamu bavudde Misiri era wano wenyimirira nenangirira buli muzadde yenna ayina okufaayo nnyo omwana we waba agenda okusoma agenza sibuli scholarship mbu okubemu ojikubire mu ngalo kategerekese sibuli scholarship mbu tujikubire mu ngalo abo abashia barawafid bali yamani amini bali yamani bali musiza njawulo naye je bali wanene nnyo Irani bagaba tiketi bagaba sente bagaba n'abakyala n'okweyagalamu buli kimu byonna gyebiri naye nga batutta omwana wo bamuggyemu eddiini kisigale kiwowongole bamuteekemu obutwa obugenda omukaabya obulamu bwe obw'oluvannyuma bwonna kubanga bo bali bavuma basahaba ate okuvuma basahaba ekyo kikujja mu busiraamu kubanga Allah obaire wakanyiza Qur'ani ate okuwakanya Qur'ani ekyo kyekikujja mu busiraamu kati bo bawakanya Qur'ani Allah agamba yasima radiyallahu anhum Allah yabasima nabo ne bamusima ate bo babagamba mbu abo mbaza mu muliro kati tosuubira mbu omwana wo anaagenda n'atula mu mannyo g'empisa ago agenda kuvaayo nga bw'akoze eki nga bw'agenzeeyo nedda awalala kyoraba n'emisiri eyo bagiyita maama w'ensi bagamba obwayagala muntu mulungi ali ku ntikko eyo gyali bwayagala muntu mubi ali ku ntikko mbw eyo gyali kati omwana wo bwatuuka mu ezo ensi kati nga mu Azhari basoma nzikiriza y'aba basuufi bakuburiyini abasinze kaburi okusaba kaburi Allah ayati nyingi ze yaleeta ng'atulaga okusaba abafu bushiriku ofa oli mushiriku ogenda kubeera muliro luberera n'abalala buveeyo obusajja obumu buveeyo buleese bidaati nyingi bwagala okuzza abantu kyobala nga bulwanira nnyo mauledi basobole okugulumiza abaki abafu si kyebagenderamu si kwagala mu mubaka kusinza bafu ate omwo mulimu polotoko waabwe okusinza zikaburi abantu bazisaddaakira uliye bigenderwa bya lubuto bagulumizaamu baawaliwo bagamba oba ogenda okusaba genda n'ekiki nettu basajja busajja bwononefu bwayono enzikiriza bwefa ekikolo bwe kifa wallahi tosuubira mbu Allahu akbar agenda kwonoona nnyo era abo bwe batyo mubalabangako mubadduke temubesembereza kubanga balwana kukola ki kuzikiriza ddiini yammwe baganda bange abalungi abatuwuliriza eddiini yaffe kya bbeeyi era lwana okumanya ku baani bw'oggyako eddiini abamanyi baakitegeera ne bagamba nga Abdullah ibn Mubarak agamba laula lisnad teba kuba sanad fe ddiini yaffe Allah yagikuuma laula lisnad teba kuba sanad sanadi yeeruwa hadithi weweeyogerwa tugeze an anas an nafi an abdillah an ibn umar nga hadithi eyoyogera evamu abo abantu ab'enjawulo abo basatu abagijja ku nabbi tutunulamu eyo chain mulimu omulimba mboneda eyo zezimu ku sanadi zetuba tugamba mbu eyo sanadi ntuufu kutulabanga abajogera baseka baogezi ba mazima bwetulabamu owabbida nga akoola abantu eri bidaye tutwala na sanadi eyo kale ibn Mas'ud Abdullah ibn Mubarak yayogera kigambo kikulu yagamba laula isnadi teba kuba sanadi la qala ma sha'a man sha'a buli omu yaliyogedde byayagala ku dini ya Allah naye olwo sanadi eno kati buli kyoyogera afe tulina akakungunta ene dini Allah yeye amajuku magamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun fetwa sa Qur'ani fetwa sa kumubaka obubaka buno Qur'ani ne sunna era fetu gendo bukuuma kati abasajja tebasobola kubuuza bobonye onyweredde kubaseeka abatuufu bujjako ki bujjako irimu bannaye mubere beegendereza bagambye abaana bamwe sibuli wamu bukwasitofu na scholarship otwaleyo omwana asobola okuddanga ye Ibilisi esinga muki esinga mu Ibilisi zonna omuntu atuuka okukomawo wane Uganda ngagamba mbu Katonda ali buli wamu ne mutoyi ebyo bibamuteekamu naye ng'obubuumwa bwonna n'ebisolo nabyo bimanyi nti Allah aliwa waggulu wa arshi tewali yali ayagadde kusaba n'alowooza mbu asonseka emikono gye waki mu ttaka kati eri enzikiriza gye babateekamu kujjawo bitendo bya Allah tugambye mu bitendo bya Allah biyetenda nabyo nti Allah ayagala Allah akola ki ayagala wallahi yagamba Allahu yuhibbu Allahu yuhibbu almuttaqin Allah yagala batya Allah Allahu yuhibbu izuzna ayat Allahu yuhibbu almuqsitin Allah yagala abamazima omulamu agwafe kutegedde okwagala ngoyagala kulwa Allah katandikire ku munene naye ayagala kategerekese mu bitendo bye naye akola ki kati buli obuwondo obwabula bajjawo obujulizi okugamba mbu Allah tayagala okumuggyako ebitendo bye yeetenda nabyo Allah agambye nze ndi kino bo ne bavaayo mbu nedda tali kino tutwale byani batuuka ku Qur'an yo nabagamba mbu nedda Qur'an tosobola gitegeera abagitegeera bantu banjawulo naffe tusobola okugitegeera ebbanga lyemala ng'eri ku ki ku lulimi oluwarabu Allah azza wa jalla ekitabo kye yaleeta yakireeta nga kitegeerekeka kikola ki teyaleeta bintu ebiri awo mbu kugamba talasi tebitegeerekeka bo batuuka okugamba abantu mbu nedda eno Qur'ani abalina okugitegeera olina okubamu nga seeka wanjawulo seeka oyo ategeera mbu ate nno baseeka bebategeeza abo baseeka turuku abasinza baseeka baturuku mubamanyi abali awo abaleese bidaati ezenjawulo ezitagamba mbu oyo seeka omulaba bwogendako batuka n'okwetekako ebigambo ne bagamba bo basaalira mu kaaba ali wano Uganda nagamba kati obudde buno nasaalidde muki mukaaba edduwaye waabaagi kuwa bakubi ba bitabo n'abalala kati kinyolola okugamba Allah bw'aba ayagala kati bavaawa okuggyaku Allah ekitendo kye kyeyeteekako mbu ayagala Allah Allah yagamba Allahu yuhibbu almuttaqin obumu ku bujulizi kukyo Allah agambye ayagala abaki abamutya mu aya n'anagamba Allahu yuhibbu almuqsitin ayagala abamazima Allah yagala abamazima Allah yagala abo abakola ki abaagala omubaka ng'ate eyo ye minzaani y'okwagala kwonna kw'owulira bw'oba oyagalwa Allah akwagale tuli wamu si kye kiruubirirwa kyaffe Allah bw'anaakwagala agenda kuwa jjana bo balimba mbu baagala Allah naye nga tebamwagala balimba mbu baagala omubaka naye nga tebamwagala wallahi billahi tallahi tebamwagala baba kubanga bamwagala tebaali mutemeredde byatayogera teyakolako kuzima uledi zebakola kategerekese seeka yatuuse okwogera ekigambo bo nekibajijiira tumakiwulidde mbu nyege akoze nyege abadde mu nyege yadde okusinga abadde mu mauledi wallahi kitufu tetugenda kine nyawo lwaki bali bano bali abali munyege nyege era wavaye nomugwako nomusisinkana nomugamba ine buni ne mugenda mubikwekwete ebyo ka wallahi nsabirako nsabirako munaye Allah nyambe nungame abera kubunke enkobwo oliwa tuliwa atama nyamba ali kukibi ani atakimanyi mbwa avudde mbwenzi natakimanyi mbwa akoze zambi era lyetaaga tauba waliyo kati bali babera yadde yaddeko lwaki lwakuba kubanga bamanyi bali mazambi bali kubunkenke batya nti Allah azza wa jalla natukwatira wano tuba tuwe kabaka weddemu ekyo kyokka katino ne kano kankabagambe ako mukawulidde bwe babeera nga bali mazambi ne bavaayo nga balina obunkenke obwo nga balina essuubi nga balina husunu dhanni birabbihim nga balina okulowolereza okulungi eri Allah waabwe abo baba balungi nnyo Allah yabagamba yabogerako nagamba ana inda husuna dhanni abdi bi nze ndi wamu n'okulowooza omuddu kwanyinako okulungi Allahu akbar oyo omubi akoze ebyo ebibi ne babi ali kubunkenke avuddeyo ng'omukazi eyajja mu maaso ga nabbi nanga ayenze n'agamba ya rasulallah zanait nakoze obwenzi nakoze obuki tahirni ya rasulallah ntukuza ezambi lyali limwokya nabo abo bo bambi basobola okwenenya naye bannaye omuntu ye ali ku mawuledi ye alabira ddala era akwata wansi ne waggulu era ogenda kubalaba batandisa okasuka ebisongovu bagamba mbu mutulwanyisa mutya okutujja ku ddiini yaffe ye alaba ali ku ddiini eddiini nabbi gye yagamba uliya eddiini gye boogerako eddiini gyayogerako nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وين انت مرد علي ندوب دوبو مكي مولدو والله النبي تيقول كوز مولدي زبكولا مولدي ذاتو سكوكي كدالا بغانا بان ذاتو سكدالا ني اتازي ربي نغا والله ندونغري مزكيتي بسجد بكرو nabo bagenda kati abayaye bagibabyeko mauledi nga seeka we yayogedde yasanyusiza nnyo yagambye abayaye bagibabyeko bano abavubuka b'ennaku zino obuvubuka bwatuse bagitaddemu omuki yafuuse eya mutindo eyeddiini nabbi abagisanga eyo mulowooza yaligikkiriza eyo eddiini yaffe eri bwetyo yakupangapanga bweyo mauledi mu nsi yonna era kyebasoose okukola mukimanyi wallahi bayogedde ekigambo ekinene yajjeyo batandise okukola manyi midiya yazajja kyebakoze ekinene kwe kukwata mbu mauledi mugiraba mauledi mugiraba ne balaga obungi bw'abantu mbu mwabalabye abadde malaysia mwabalabye ababadde efiripini mwabalabi ababadde india nga abantu bangi ne bajja wallahi ekigambo kyebayogedde webaba tebegendereza kibajja mu busiraamu webaba bakikakasa abakikoze nga bageraageranya abayimirizaawo empagi z'obusiraamu nga balaga abali mu muzikiti bala abali mu mukaaga yastahziuna bi usuli min usuli ddiini ala bidaatihim bageraageranya ku bikolo eby'eddiini ku bid'a zaabwe ne tusirika abatan okusikwagala Allah okusikwagala mubaka we bakutte yuqisuuna assala bibid'atihim wa raksihim wa hadihi bakutte ebikolo eby'eddiini ebiriko okwesiimako ebiriko okwesiima kwange sahaba teyajja mu maaso ga nabbi n'amugamba ya rasulallah baako obusiraamu bwombuulira obutammenye nabbi yamugamba ayimirizeewo essala essala bali mu vidiyo mwabulabye sawa eri bakutulayo nebakulaga engeri mmoje baba nebakola ki bali ki nga bali mu nga bali mu olaba fe ekibinja ky'abantu bangi bo ensi yonna erimu mawuledi mwe muli awo mwaba naleeta abali muzikiti imagine adidde swala rukun empaji oyo yekikoze waba tamanyi waba kikola yastahziu bihatha ddin wallahi kimujambu siramu kweyo mawuledi nze ŋŋamba neseeka ekyo wallahi ku kino ono kyeyakoze ono kituuka ne ku ddaala okumujja mu busiraamu istihzau biddiini ze zimu min nawakidi l isilaamu bwe bimu ku bijjwa bijja omuntu mu buki oku istihzaa mu bimu ku nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo mu bimu ku bintu bye yajja nabyo ekyo kikuleetera okuva mu buki n'osigaza jasirinnya bo tebamanyi gyekibatwala bubambi balaba nvu bantu basoma kurani basooka kusoma kurani nebamala nebasalira ku mubaka ani abegambye mbu ebyo ebintu bifu wallahi fe tubimanyi mbu bituufu naye nabbi si bwe yatulagira tubikole olwo olukuŋŋaana olwo olw'enjawulo mbu tukuŋŋaanye lwakino tubabuuza nabbi bwatyo bwe yatulagira okubeera nga tukola mawuledi mubadde kane kano kankabagambe batera okwerimbika mu hadisi eno munabbi yakola ku mawuledi tulina okukola nga bwe yakola yasiiba olw'emmande ne bamubuuza lwaki osiiba olw'emmande nabagamba kubanga lunaku lwe nazaalibwako olunaku lwe yazaalibwa omusajja yayogera ekigambo ekyansajusa yatuuka okugamba mbu laba olunaku allah nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa kiringanga yabaddenga yalinganga abagamba bwe banaesirwa kujaguzizaako kubanga olunaku lwaidi tetulukolaki tetulusiiba mukategedde olunaku lwaidi lusiibibwa olunaku lwaidi lusiibibwa bannaye kati bo bajagunya bajaguza kati laba nabbi abagamba olunaku sirwa kujaguza lunaku nsiiba na lusiibe allahu akbar basiibe olw'emmande balabe wetunabakolako bwetunabalumba kubanga nabbi yalusiiba era tubakubiriza bannaye musiibenga olw'emmande ye mawuledi entuufu wayagala mawuledi entuufu siiba olw'emmande tojja kufunayo omuntu yenna akulumba naye nojja mu hadisi eyo ate notandika ogye awala okuteekamu ebibyo allahu akbar nabbi basahaba abubakari bebasinga okwagala nabbi okusinga abubakari bebasinga okwagala nabbi okusinga abubakari allahu akbar nabagambye ate empaji yoku y'omukwano kubanga allah azza wa jalla tugambye allah ayagala abamutya ayagala abamazima ayagala abaagala omubaka tumanye allah biki byayagala abaffe omubaka tulina mwagala tutya yagamba atya allah yagamba kul bagambe kul in kuntum tuhibuna allah ebyo bebalimbalimba mbu baagala nnyo omubaka tebamwagala omusajja omuyamani okwogera ekigambo ekimujja mu busiraamu ekimukafuwaza yatuuse ku ddaala okugamba mbu nabbi abagamba kino temukikola ye yagambye fetukikola nabbi akuganye gambye kino tokikola gwe nokikola nagamba nabbi abatugaana kukola mawuledi fetwali gikoze mwekyo ekigambo mukirabanga ekitono kitono nabbi eyajja kiki ekitegeeza okuwagala nabbi taatuhu fima amar kwe kumugonderamu ebyo byeyalagira wajtinaabu ma naha anhu wa zajar wa anla yubada allah illa bima shara n'okulekayo ebyo byeyatugiziiza ate n'otasinza allah awaliwo akakwakulizo kakulu mwenna abatuwuliriza n'otasinza allah okugjako ng'oyitamu ebyo nabbi byeyajja nabyo okuva eri allah kategerekese awo kokwagala okwannama ddala kati gwogamba gwali mujemedde gwe toba tomwagala allah eno ye miyar ato kwagala okuzi okusinga kulyo kwagala ko ubulide Allah agala abati Allah Allah agala abamazima Allah yatugamba qul in kuntum tuhibbuna Allah abange wemba mwagala Allah abagali anti ye kyekirubirirwa kyaffe kisembayo olwokuba kyalaga wala era kyekigenda okuba ekisembayo mu byengera kulaba ku Allah kati wetuba tulubirira Allah tusiime tubabuuza mmwe bannaye bakola bida mubikola kulwaki bakola mauledi mubikola lwaki munnaye twagala mubaka omubaka yabibalagako munedda naffe tumwagala tulina okukola tulina okujaguza ku lulwe ng'ate yatugaana okuzuula mu ddiini yatugaana okumutemerera tebalinayo lwadde hadisi nga nfu ngambye ngaki ng'eraga mauledi mbu ntuufu ng'eraga okukola ezedduwa bidaati zonna okutwaliza ewamu mbu nki ntuufu bidaati z'okuzuula mu ddiini oluvannyuma lw'essala bubawanika na mikono oluvannyuma lw'essala nabbi sallallahu alayhi wa sallam ayina azikaari zeyatuyigiriza ayina azikaari zeyakola ki zeyayigiriza umma wallahi bannaye obwongu bwaffe oba obwongu bwabantu wallahi webaze Allah okubanga wallahi wabakuwadde ekyengera ky'obulungamu abeera akuwadde wallahi kyekisinga byonna nga Imam Ibn Qayyim yagamba kullu ni'matin duna ni'mati alhidaya buli kyengera kiri wansi wa kyengera ky'obulungamu gwe Allah nakulungamya eri sunna nutegera mbu kibane kino kituufu kino si kituufu buba bid'a erwanisa sunna kino mukimanye ejja bwesanga sunna ng'egirwanisa omumanyi byemba mufiiriddwa nabbi yagamba omuntu agamba subhanallah li an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khayru mimma talat alayhi shams subhanallah omuntu ayogedde ebigambo ebyo bisinga ensi n'ebigiriko mu riwaya endala n'agamba ahabu lkalaami ila llahi arba ebigambo ebisinga okwagalwa eri allah biri bina subhanallah ezonna zikaali bazibuuka era bwolaba wamala allahuma anta salaamu newaniko emikono baba balwanisa sunna eveewo bo batuuzeewo ebyo ebitaliko njigiriza nankola eyowekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam bannaye wano wetubagambira allah atugambye wemuba mwagala allah abaagale tulina kuyita muzina empaji fattabiuuni tugoberere omubaka yuhbibukum llah olwo allah agenda kubaagala wallahi tebamwagala allah azza wajalla n'omubaka we tebamwagala ng'ojemedde omubaka togamba ojemedde omubaka n'ogamba mbu omwagala allah oba tomwagala oba tomwagala ayagala omubaka obutuufu bw'okumwagala wallahi ayagala allah ayagala omubaka ayina kubagoberera ayina kugoberera allah kano kabasumbuwa nnyo bannaye ibaada ibaada yonna bweba oyagala ibaada kino kyo tebajja ne babasumbuwa ekikolo mu kusinza allah tusiiba tukibagamba al asulu fi l ibaada al man'a al hadhar ekikolo mu kusinza allah tetukkirizibwa kubaako kyetukola illa bidaliili okujjako na bujulizi bo sebo tebaagala na bujulizi era bwobalaba bakozesa nnyo kalaamu bakozesa nnyo bigambo yuqaddimuuna alaqla ala naql bakulembeza ebigambo byabwe kuki ku bujulizi kyoba olaba waliwo kasajja kebabuuzizaawo bwe bumu kubwokwobwo obwabula obuvubuka obwo kati webakabuuziza ndoozi omuntu yabaddeeyo mu bikomera n'amubuuza obujulizi ndoozi obumugamba nzikirizibwa okusaba maiti okusaba kabuli ya nabbi kati webakabuuziza obujulizi n'alwana n'agamba nze tebansi obujulizi kati nze kumalira seeka waakumalira eddiini yaffe tugikolera ku bujulizi nze nkumalira sekawo kubanga ye yagenda n'asoma kati tewetaaga kubuuza bujulizi wallahi oku eddiini yaffe hili mwe yaddala Imam Ibn Qayyim yatuganda hiya ma'rifatul huda kwe kumanya obulungamu bidalilihi hili mu joyagala genjagala okuwangula nayo kumanya bulungamu atengo obumanyira kuki kubwino kati obujulizi bwetwa teka toina dini jogena kola Allah ajitwale nga teriko bujulizi hanti wetu buliswala josala tugenda kubuza kino kyonna kyokola bujulizi tugambye ekikolo mukusinza Allah tetukkirizibwa kubaako kye tukola okujjako nga tulina bujulizi obutulagira kino kikole kategerekese ate ekikolo mu bizina ebisigadde anti awo webatera okubuulira ne babuza abantu mbutolaba emmotoka zaaliwo ku mulembe gwa nabbi simanya bino byaliwo ani akugamba ebyo Allah yatukkiriza yatugamba huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia bino byonna ebyo byemulabye mu nsi Allah yabibatondera kati gwe toleeta mu ddiini ya Allah bino byonna ebikwatagana n'eki n'ensi obulamu bw'ensi muvumbudde biki mukoze biki mukuŋŋaanyiza biki era ebiseera ebalina neshuba gye baleeta busimanya okuŋŋaanya Qur'ani okuŋŋaanya Qur'ani ebyo byonna Allah yabitukkiriza baalaba abasahaba nti okukuuma ebigambo bya Allah tulina okubiteeka muki mu buwandiike ebyo Allah byonna yatuta oba mwagala kubikuumira mweyo embeera mubikuume temwina mutawaana naye ekikwatagana neddiini ekikwatagana neddiini gyogenda okukola ekutuuse maaso ga Allah owangule olina okuba ng'oyimiridde ku bwino kati Allah yatugamba wetuba twagala Allah atwagale mbagambye tuli kwagala Allah ayagala abatya Allah Allah ayagala abaamazima Allah ayagala abaagala omubaka Allahu yuhibbu المقسطين الله يقال أبا قال أمو بكا يقال قل إن كنتم تحبون الله بمو قال الله أبا قال فاتبعوني مونغو بريري يحببكم الله الله نمو جاكولتي جاكو با قال بنيت تبوزاب الزبوة والله نزين جاكالا كوبا قامبا من نبدع نومو تو أكو زام زامبي والله أكو زام زامبي يد يد sinze nkibagamba abamanyi abanene bo Allah kyeyabajja mu mitima gyabwe ababasajja bagamba mbu fetubumanyo naye bo bavumye baseeka baffe abanene babataddeko ebinene babagambye bakafuwaza babagambye tebaagala mubaka babagambye mbu tebalina la ilaha illallah nti bo bagenda ku kabuli nga bagenda bayimba la ilaha illallah mbu bo tebalina la ilaha illallah tewali kyebatalese kyebatavumye baseeka bali ku butuufu batuuse n'okuvuma baseeka baffe basalafu saleh abanene abaatukulembera anti bo mukuwawula ebigambo balina ekigambo ekiwewula kyebakozesa mbu kasitoobo sibu webatuukaawe ku kibaffe balinga nga balina bye baagala okuyisaawo bagamba ndaba obo si bubaka badde akyogedde bamuyitaani munene Sufyani Thawri agamba albid'atu ahabu ila alibilisi min almasiya ibilisi eyagala nnyo ibida okusinga amaki amazambi mumanyi lwaki kubanga nanyini bida ye takola tauba amanyi ali ku ddiini era alwanirawo era bagenda kuwa batandisa okukasuka buli bisongovu naye babyogere tetugenda kukijjawo kigambo kyabalongoofu abaatukulembera anti ffe tuli mu bufu bwaba basalafu saleh kibaluma nga tubagamba tuli basalafu saleh lwaki tuyingiriramuwa Allah agamba wasabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar walladhina ttabauhum bi ihsan Allah ayogera kwabo abaatukulembera bamuhajiri abaasenguka okuva e makka ne baddawa madina n'abo abayaniriza abava eki الله ابو يا بسيمه يا جنب رضي الله عنهم ورضوا عنه يا الله يا بسيمه نبوني بمسيمه الله مؤايه جي جنده وقت يا جنب والذين اتبعوهم باحسان نابا باجنا ابدا بوفو بواوي ابا باغوبيريرا kati oba ogoberera ebyentegeera nga Qur'ani togitegeera ngaboyagala ng'otegeera nga bali webategeera oli mubuwufu bwabwe ng'okola eddiini bali gye baakola oli mubuwufu bwabwe tetulinga nga bano abawewula abamanyi abanene bwe batyo bali kimala nga Imam Ibn Taymiyyah cheyabogerako yagamba oyamalo beto lolabo abasufi abo yagamba chikumalire bumalizi nti Allah tebaina kwegamba bwebaberanga olaba baddamu abamanyi bwe batyo ekyo kitono Allah batuka chikumalire bumalizi okutegeera nti Allah bajja kwegamba okugulumiza Allah mifuba byabwe kyovola banga Allah bamuteekako byonna bye bamwagala bagamba nti Allah ali muki Allah byatetenda nabyo bo babimuteekako bagamba nti Allah nedda ali buli wamu ngaate Allah yagambye aliwa waggulu wa arsh agamba arrahmanu ala larshi stawa Allah ali waggulu wa arshi ye kati bo ne bajja ne bawakanya Allah byeyekakatisaako kategerekese abantu abo bawakanya Allah kitegeeza Allah ekitiibwa kya Allah kyava mu bifuba byabwe Imam Ibn Taymiyyah kyagamba kikumalira bumalizi wababeera bakubye mu bamanyi ebituli ekyo kitono baakola ki Allah yekenyini bamuwewula mu bifuba byabwe balabanga ah kati temubeewuunya nga boogedde ku bamanyi ebinene babavumye babagamba mbu bakafuwaza abantu nedda ekyo kyo kisi kipya gye bali bo basiba bebatuye daidana yaabwe kokubeeranga babeeranga bakkakkanya obusiraamu ekintu ekyo nkireese baganda bange mumanye eddiini yammwe wallahi eddiini eno si buli omu emugibwako si buli omu era abaana abagenze kyotojja kuŋŋamba abaana abagenze ne basomera mu Irani nibagenda eyo nibasoma kuba sufi bakuburiyin abasinza zikaburi noloza mbu bakola ki bagenda kusigalanga bwe bagenda wallahi bagina okomawo nga bazze n'obutwa awo wenyini we nkugambira muganda wange atuwuliriza muganda wange gwe natulaba wallahi lwana kukasuwa kano koyina akeddiini Imam Muhammad bin Sirin yagamba inna hadha alilma din eno iri muje musoma diini yo Allah jagenda kubuza mukaburi anti agenda tubuza bibuzo bimeka mar rabbuk man ma dinuk ma hadha arrajul alladhi bu'itha fikum ad-din jo bagenda kubuza mukaburi ulira Muhammad bin Sirin jagamba agamba unduru amman ta'khudha dinakum mutunulire bani be mujjake diini yamwe yajita diini inna hadha al-ilm iri mweno diini mutunulire bani be mujjako diini kubanga mulimu abakowoze nga babatwala muliro era nabbi yabatu nnyonyola gamba du'atun ala abwab jahannam bagenda kuba bakowoze nga bayimiridde ku mirango gy'omuliro man ajabahum ulira bigambo bya nabbi biri simat nga batera okwogera biri kiriya yaga man ajabahum oyo nabagondera oyo nateeka ya matu kazafuhu fiha bid'a silamu bofiirawo bina okuba abazuukufu bira ku bujuli e Basra alambule mukwano gwe oba kudde obwo yali bine bamulabako eyo kyategeeza bwe tubiteeka mu bwongo obwo basooka okufuna mu mitima gyabwe bageraageranya Allah n'ebitonde bagamba kati Allah katya akanga naawe bokka ku majja kwagala kwa mutima gwe in huwa illa wahyu yuha bubaka okuva eri ani Allah kati bakasuukirira abasalafu ne babagamba abo tebasaba na dduwa tutegeeza ffe dduwa ziri enjweteke ku nabbi kambabuzeeyo bagamba mbu Allah ntiyagala abali ewamu kati gwe wali obeera wekka oli kiro gwomanyi oluwarabu nedduwa y'oluganda lwadde oli ku sujudu abamanyi beegatta abasinga ekigambo kyasinze okuba ekyamaanyi okkirizibwa okusaba mu luganda ng'oline ku sujudu mukifoki mu lulimi lwo kasitomala okwogera obulaadi kikye tugenda okwekwasa museka nti omanyi kati mwe baseka mwe mumanyi mwekka okusaba Allah wallahi asanyuka nnyo ng'awulira amaziga go gwe nanyini kizibu eyo tegala dduwa za kumusi za mukuba biwanyi seeka ali wano abala mmere abala ki abala pirawo bafumbye pirawo Allah ayagala nanyini kizito kizibu nanyini kazita ako nasaba Allah nga sabanga amanyindi ya Allah wallahi nina banje ya Allah lintuli debanga ya Allah tuwali agenda kulimmalira ya Allah sina mwana Allah ya tondo Uganda ya tondo Uwarabu ya tondo Uzungu baseka abibasa Allah mbawe namwe Allah banukula mulimiruo kareno Allah boteke chenyi chowansi ngosaba wallahi Allah kwanukula mulimiruo narolimu wallahi billahi tallahi fetu singo kuchimanya baso se tuga ambambo tetusoma kulani tetusoma dua fetu soma kulani tusome dua mba wando bujulizi na ye engeri je muso miemo mwine chigende wa magala kunganyiza ko sente mwagala ku mauledi yeyo mkukunganyiza ko sente kwa kuhimuka kufuna basa byebigendererwa ebinene bya ebigendererwa byabwe ebigendererwa byabwe abasinza zikabuli tesibira la sente nze nali ke Pakistani nemba tukako ngabaina tempe bawa nuneri nenga wallahi ngo musajja jjawo gwe bayita wali wallahi tanaba na kunaba aine nviri ya mazebanga bagambo ya mazembo emyaka esatu tanaba aliyawo bwati bagambo yo walimbu waku wakuandula keduso beyo gwe bagenda ne bakasukira sente katika liyao alikukabuli mbono ya faka aliwali bajja bonnao ne bamusuli ne bamusuli yako bino tubiyogera wallahi ra shahadnahu bi ummi ayunina twabira bana maso gaffe bagenda ne bakola ki yatabarakun bagenda ne mbona afuna emikisa kubitonde Allahu akbar gababi ikitibwa cha Allah n'omubaka we Allah kyatadde mu baraka kyekyo kyokka ekiri mu baraka tewali muntu agaba mikisa befudde bana abasajja abalokole buyeddusi yewaali kasuse hehe tewali agaba mikisa yali nabbi sallallahu alaihi wasallam nga jasaduhu mubarak ate hadha fi hayatihi au yali nga akyali mulamu baada mamati bwayamala okufa tetukkirizibwa kugenda mbu ogende okwate ku ntaana ye ogambe bannaye wano nfiirawo ngaba abo betulaba yali mubarak nga amalusu ge ga baraka kati wegali tebababuzaabuza batuwandula mu bingi mukamwa batugamba sebo tetusoma Qur'ani ebyo byonna engeri gye babikolamu nabbi we yabikola nabagambe nabbi yakola mauledi ye yakola ki yasibanga lwa mande mulusibe mulabe tunaboogerako naye mulekerawo okubuzaabuza abantu mulekerawo okubuzaabuza abantu wallahi bagenda kukola amawana agasinga kaawo yusiddini eddiini ya Allah n'omubaka Allah ya Allah era yatulaga bwe tuba tugijja wenjagala bagambira baganda bange abalungi abatuwuliriza ebyo byonna bye bakola njagala babuuzayo kabuuzo kamu bagamba mbu Allah ayagala baliwamu kale nusallimu jadalan naffe katubabuuzeyo akabuuzo kamu mbu ate tuba tetuli mu swala ya jama mbu ate tuli mu swala zaaki zabwateeka kati naffe tuba tuli mukukola ki ibada eno Allah gye yatuta naffe tukatumubabuuzeyo ekibuuzo kimu nabbi yagamba nsalla thintai asharata raka'a oyo yenna asaddeera ka kumi na bbiri tatawwan min ghairi fariida bana allahu lahu baitan fi ljanna Allah amuzimbira ejjana muki amuzimbira olubiri mu jjana enyumba mu jjana n'azoogera naye ركعتين قبل الفجر ركعتين فجر تنبا كباو حديث ابن مسلم من البخاري ومسلم بيد نرا كندلا انيانغا ظهر تنبا كباو نندا نرا كبيري غا ظهر يود نرا كبيري غا مغرب يود نرا كبيري غا عشاء اكوزيتي يود وينجالا ويوانو سيكا تمالو كصلاه الظهر غا تمازوج صلاه امام وفو مرونجي وبسكا تشيزا natugamba bannaye Allah yagala omulimu gwabo abali ewamu eno sunna y'oluvannyuma lw'eswala musituke bannaye tugisalire mu jjama ani ayinza okukkiriza bobe nyini obalaba beesika nedda ate olese ediini empya ekyo kyennyini kyokakasa mbu tekikkirizibwa kyekimu kyekiri kyekimu kyekiri kyokola wali kategerekese kyekimu kyekiri bwe gwogamba nti Allah yagala bali wamu kati ebyo byonna byemugattirira gattirira kati naffe katubigatte gatte tuyimuke kibinja tusaale sunna eyo ajati muyinza okunsaalira emabega eyo sunna tugisaale mu jama mukikkiriza mwenna muwakanyi mugambye nedda nedda lwaki temukkiriza kugisaala nga Allah ayagala omulimu oguliwa abantu abali ewamu mukakasa nabbi awo si bwatu bwe yayigiriza aha tilka bitilk idhan wa ala dhalika faqis ekyo kyennyini geraageranya ne kubiki ne ku bidaati endala ku buli bida wallahi nabbi bino ebigambo yabiddiriŋŋana yagamba kullu bidaatin dalaala buli kuzuula mu ddiini kwonna bubuze wa kullu dalaalatin era buli bubuze bwonna finnaar kwa muliro ani yagala okgenda mumuliro mauledi enkola eno gyebagikolamu bubuze wallahi imam ibn qayyim kyeyava agamba kullu ni'matin buli kyengera duuna ni'mati lhidaaya kiri wansi wa kyengera kyabuki kyabulungamu gwe allah bwakulungamya ku sunna wa anta ala sunna wallahi fuzta wa rabbi lkaaba kati yagamba wa kullu musibatin ulira ha imam ibn qayyim wano yogera ekigambo kyennyini ekigwanira wano yagamba wa kullu musibatin era buli musiba buli problemu buli problemu esinga nenyege nyege katukyogere bwe tutyo problemu esinga nenyege nyege ya muliro wa kullu musibatin musiba ki ogusinga okufa gwabubuze yagamba duuna musibati dalal guli wansi wa musiba gwabubuze kategerekese gwekasitaka kutanda nova ku mulamwa nova ku bulungamu nova ku sunna za nabbi oba ozikiridde owedde owedde wallahi allah yatugamba fala warabbika la yuminun balayirira allah allah yerayira allah alayira agamba alayira alayira agamba temugenda kukkiriza hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum okutuusa nga omubaka gwe tutadde mu nsonga zaffe nga yatulamula yatutegerera wallahi waba yatubuulira ebintu ebisembayo okuba ebitono omuntu engeri gyamalamu qada elhaja okumala ekyetaago mu ttooyi natuyigiriza neezi empisa kyogamba eddiini ya allah yaligiresebwatyo abantu bajongeremu nga bebaagala bateekemu byebaagala wallahi olwobuzito bw'ensonga eyo buli luvannyuma lwaki buli weyabeerako kyeyali ayagala okubuulira basahaba buli weyabeerako kyeyagala okubabuulira ebyo ebigambo teyabirekaayo amma badu faina asdaka alhadithi kalaamu llah ebigambo ebikyasinze okuba ebyamazima bya allah wa khaira alhadi obulungamu obukyasinze bulungamu bwa mubaka hadyu nabiyina muhammadin sal llah sallam wa sharra al umuuri era obubuze embeera ekyasinze okuba embi muhdathaatu ebuziribwa muki mu ddiini kale nno ekyo kikulaga nti wallahi tewali nabbi kalungi keyamanya wallahi okugjako nga yakabuulira umma wallahi ma taraka shay'an yukaribuna ila llah shay'a nakira fi siyaqi nafi yufidu lumum bannaye buli kintu kyonna ekirungi nga kitutuusa eri allah nabbi yekitugamba wama taraka shay'an yubaiduna an nnaar illa hazzarana min tewali kintu kyonna kibi nga wallahi kitutuusa eri omuliro okugjako nabbi yakitukingiriza agamba kino temukikola ngaayinza kyogamba kati bwe yatukingiriza bidaat kyogamba ekyo si kibi wallahi yakiteekako yamaliriza agamba bukya mumuliro nsaba allah azza wajalla owekisa oyo atuteekemu abo abawuliriza nitulondamu ebisinga okuba ebirungi kamalirize ne aya eno allah azza wajalla atugamba ف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تمغينا كوكريزو كتو سانغا غومتادمو سونغا زامو كوبالا مولا ثم لا يجدوا في انفسهم مما قضيت ni watafuna nkenyira yonna mitima gyabwe mwezi kyabasazeewo Allah n'omubaka we ate ne bawanika mwe mugenda okuwangula atakola ekyo agenda kuba azikiridde aye sembayo waman yushaqiqi rasula min badi ma tabayyana lahu lhuda oyanaava ku bulungamu obwo nabbi bwe yatulekako nga nabbi amaze obutubuulira nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam kulira ebibonerezo ebiri ku nsonga y'okuzula mu ddiini Allah bye yayogerezo ayat si bigambo byange Allah agenda bayingiza muliro wa nuslihi jahannam wa sa'at masira nkomerero mbi okuzula mu ddiini saba Allah tutekemu ababawuliriza netulondamu ebisinga okuba ebirungi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.